I grew up in a city, home mama mina bibi. Ada tulikuwa ligi, mama kuwa sawa na mdingi. Ndoto ilikuwa city, nikipanda kongeza na bidi. Mie shirini ndo speedy, na msikiliza ngweya na chidi. Upuzi squeezy, I don't do that. Sijuu ushani somo buda. Pom 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 pisha, wapeni tarifa na kuja. All I know kusumuda, slim watakuwa shuuda. Ito miko mao, sikate tama, mambo yetakuwa guda. I wanna dedicate this pen to the game. Put some respect on my name. Paka hapa got DJ, yeah, I know you a destiny. I know you a name, zungu kwa na enemy.
My enemies are wezi nyacha. Siku wiki mwezi mwaka. Dream kuwa nacho taka. What you say, it doesn't matter. How do you know? In my mind I'll be there. I'm ready to show. I got enough to fit in. What do you know? In my heart I'll be there. My heart I'll be there. Oh no no. Sipotezi time ya kutazama. Mali lipo no minazama. Let's check it now. Watch me now. I'm ready to show. And you know. Yeah. Sipotezi time ya kutazama. Mali lipo no minazama. Let's check it now. Watch me now. I'm ready to show.
Fighting niweze survive. Fighting vikwazo na fears. Begani nimebeba begi, mebeba malipo ya vitu ninavyo jutia. Stoki kwa njia, nafasi stoki kwa cheer. Standing on top of my fears, I'm sipping my tears. Dropping the bangers for years, I'm motivating my peers. Na, mispotezi muda, muda mwingi na cheki muda. Kuna muda, si cheki muda, so kinyona si cheki muda. Ujue kichwani mawazo ni mengi muda. Pesa ilipo na weka muda, utona sivwe shasepa muda. Sina muda, juhudi buda. Zangwa zirudishwi nyuma ni kama muda. Noti ni nyingi na bidi ni focus nambazo ni red for now. Mina wanangu we smoking you niggas for life. Tushacha mafegi right now. Deli wanataka kutafuna energy kwangu. Hailiki tu inakula kwao. Na kuaga ngumu kwa wana kibao. Kubaki kwa humble ukiwa no nyama lo now.
How do you know? In my mind I'll be there. I'm ready to show. I got enough to fit in. What do you know? In my heart I'll be there. My heart I'll be there. Oh no no. Sipotezi time ya kutazama. Mali lipo no minazama. Let's check it now. Watch me now. I'm ready to show. And you know. Yeah. Sipotezi time ya kutazama. Mali lipo no minazama. Let's check it now. Watch me now. I'm ready to show.